nice to kiss, baby.
What's it?
For me. Saba ya usiku, dona nita nije kwako. Ila siku nzima siku, sijaona simu yako.
Eti nije tuonge, unafaa masiara. Unanyona mikenge, unanyona minifara.
Get you.